sina majeraha mwili mzima, moyo ni makovu makovu, masikini kafuba oyatima, kachoka mchovu mchovu, kajarudishe mwili uliopotea, pendeze anawili, kamchoka yule kafiri, kutwa kumuonea, ampya nachostahili. Kisa karanga za kuonjeshwa kanitema vigiji, leo kawa muhanga amekomeshwa kakumbuka tibiti. Ubaya silipizi ubaya, ubaya silipizi ubaya, ubaya silipizi ubaya, ubaya silipizi ubaya.
Duara imemzungukia, presha anaisi, yendalo nitaka fara akamsingizia shetani ibilisi. Mialoni kuta nusu kuchanganyikiwa, alhamdulillah mzima, bora ngemeza sumu ningekunywa maziwa, kumbe mapenzi kichina china. Uyasikie kwa jirani, ukitoa pesa mapenzi yana mpinzani.
Uyasikie kwa jirani, ukitoa pesa mapenzi yana mpinzani. Kisa karanga za kuonjeshwa kanitema vigiji, leo kawa muhanga amekomeshwa kakumbuka tibiti.
Ubaya silipizi ubaya,